Abdullah ibn Umar dafa amone dom yi tuddu Salim muy kum beggone lol Salim mom nak mo ne baye moko netti ne yonante way da mas ne Abdullah mi bu don julli guddi do am morom Salim ne bako sa baye degge nak yonante bi ne Abdullah mi bu don julli guddi do am morom ci Abdullah baye mom Salim tambale danaka guddigu ne lepp da koy julli lu neew neew lay nelaw ci guddigu